kun radio sagale americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimata Tigalgala Kesa Salama Folaka Angasa Sadit Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shanif Sodomito Korat Washington DC Raka Davar Susagantafan Oromo Amajalkab With Atamaji Digdami Sadet Barakumalama Kurasagala Tamjur Tukabajam Tota Gefa Tota Kenya Kesumesitun Kesana Ranjal and Negamadar
Kanodu Bisuman in a modandit at Gefa Tota Kenya Akamultan President in Sudan Omar Hassan al Bashir Yerobisani Kesat Murminga Gefa Majuru Tofisanik Atarif Masrida Watajuru Jeremejra Matotora Kesatoku
Hogganoonni mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirreedhawaa waliin marii gaggeessaniiru oduu booda gabaasa qabna. Itiyoophiyaa gama kibbaa aanaa Amaaroo keessatti qonnaan bultoonni lama ajjeefamuun gabaafameera. Oduu keessatti itti deebina. Qophiilee torbanii kataan ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkeessa sagantaa keenya booda itti fufu. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu addunyaa gara namootti deebina.
Kanofin taita president tumma chomta Venezuela of mudan hogganan gare murmitu biyette Juan Guaido warana biyette gama sanit tawachuf jecha hoggansa biyette durani Nicolas Maduro ras fagesuf jecha torban kana kesa hirida lama wamani jiru tokofa robit ufukana odu kanan akebsametti adu waretti ummanni sa alamaf hirira naga bahe akka waran biyetti gara ummata goru gafatu wamicha godan Guaidon lammaffammo akka deggertoonni isaani guutumma biyetti kessa jiraniif guutumma addunyaarra jiran marti hirira bahuudhaan akka guyyaan filanno labsamu kagamtaan Awurooppaa waaye beellama filanno dubbate waliin wal simatu deggersa kennaniif gaafatani jiru kana malees Guaidon loltoota dimokiraasummaa deggeraniif mootummaa Maduroo mormaniif akka dhiifamni yookaan immoo maariin godhamuuf labsani jiru gama biraatiin immoo pirezidaant Nikolaas Maduroo kaleessa iddoowwan meeshaalee raashiyaan hojjetamaniin shaakalli waraanaa geggeeffamutti argamuudhaan akka raayyaan biyyattii gama isaanii jirutti dubbatanii jiru. Mootummaan Saawudii ka sadaasa bara 2017 irraa jalqabee hidhamanii turan Sheek Mohaammed Alaamuddii gallakkisuu isaa kaleessa beeksisee jira. Waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaas oduu kana mirkaneessee jira. Bulchiisa naannoo kibbaa aanaa Amaaroo keessatti loltoonni adda bilisummaa Oromootiin qonnaan bultoonni lama ajjeesaman tokkommoo madeessame jedhu jiraattonni naannoo sana bulchaan aanaa Amaaroo waan mootummaan tarkaanfii fudhataa jiruuf waraanni bilisummaa Oromoo mooraatti galuuf ka jedhame gowwoomsaadha jedhu. Ayyudureen adda bilisummaa Oromoo Bodaawud Ibsaa immoo haleellaa geggeeffame jedhamu kanaaf ragaa yookaan odeeffannoo harkaan qabu jedhanii dubbatanii jiran. Gabaasaa Yoonaataan Zebriyoos yaalannetu dhiyeessa.
Dilbata kaleessaa haleellaa banameen qonnaan bultoonni lama ganda Amaaroo jedhamu keessatti loon ofii eegaatu jiranii ajjeefaman jedhu jiraattonni naannoo. Qonnaan bulaa kabiraan immoo harkisaanii rasaasaan haleelame madaa'u dubbatu. Waraanna baa'u mooraa seenaa jira ka jedhame soba ka jedhan jiraattonni naannoo waan haaraa argine hin qabnu ammayyuu haleellaan irratti gaggeeffamaa jira jedhu. Raayyaan ittisaa sakattaa gochuu erga jalqabee as nagaan jiraachuu jalqabee ka jedhan jiraattonni naannoo abbootiin gadaa ega waamicha godhanii boodayyuu haleellaan itti fufee jira jedhu. Waggaa lama dura kan cufame daandiin aanaa Amaaroo diilaa hawaasaa fi Finfinnee waliin wal arguus hidhattoota baa'uun cufamuu dubbatu. Uummanni aanaa kun sabxiqqaaleedha jedhamuudhaan mootummaan naannoo federaalaa irraa iddoon kan kennamneef ta'uu fi moggaatti baafamne jedhaniiru jiraattonni naannoo. Qeerraa kanneen godaanan qaami isaanii kan irraa hir'ate danuu ta'us dubbatu. Itti aanaan bulchaa aanaa Amaaroo obbo Tafarraan akka jedhanitti hidhattoonni abaa'oo mooraa galaa jiran inni jedhu mootummaan tarkaanfii fudhachuu waan jalqabee fi mallattiin gowwomsaadha jedhan rakkoo kanarra deddeebi'ee gabaasnus mootummaan naannoos ta'e federaalaa ilaalcha nuu kennaa hin jiru jedhu. ፌደራላ ፊ ናኖኒ ረኮ ጅሩ ኡልፋታ ተኡሳ ኑበኔ ሁምነ ሂደቴቱ ገሬን ዱፌ ሀሌሌ በአ ጀደኒሩ maddi galii yookaan diinagdee aanaa sanaa qonnaa irratti kan hirkate yoo ta'u gandeen 10 ol waggootii darban 2 hojii qonnaa hin jalqabne jedhaniiru. Uummanni beelaafis saaxilamuu dubbatu. Daandiin waan cufames akkasumas rakkoo nageenyaa guddaan waan jiruuf baankiin Itoophiyaallee damee amaaroo fi maallaqa akka hin ergin dubbatan. Haleellaa haga ammaatti gaggeeffameen dhaabbatoota amantiif kan mootummaa dabalatee gandi 2 guutummaatti kan barbadaa'e ta'uu fi lammiiwwan biyyatti 2021 ta'an manaaf qe'oo ofiirraa godaanuu isaanii bulchaan kata'an qonnaan bultoonni 78 ajjeefamanii 114 qaamaa hir'uu ta'uu dubbatu. Bilbila harka isaanii irratti kanan argadhe jedha oduu gabaasaan keenya dura ta'an adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa haleellaa gaggeeffame jedhame irratti odeeffannoo hin qabu jechuu isaanii gabaaseera.
እንተ ምትለው መረጃ አላቅም ማን እንደሚሰጠ ማላቅም በዚህ ላይ መረጃ ምንም አስተያየት ይሰጣል
ኦዴፈኗ ትጀቱ ህምበኩ እኛ አከ ከነሲ ከነስ ዋንም በነፍ ከነረት ያደሲ ከኑ እንደንደው ጀደኒሩ darbees darbee humnooti mootummaa irratti dhukaasii akka banamaa jiru kan ibsan ajajaan kumaa geetaachoo rakkoo kun itti fufuusaa dubbatu jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa hawaasaarraa ergeen
Sudan keessatti yeroo mormiin farra mootummaa geggeessamuun itti fufee jiru kanatti pirezidaantiin biyyattii Omar Hassan al-Bashir Qaataariif masrii daawwatanii jiran mootummaa isaanii cimsachuudhaaf deeggarsa biyyoota kanarraa argachuuf carraaqqii godhan jiru xiinxaltoonni eega baatii tokko caalaaf mormiin Sudan keessatti geggeessame as si'a lammataatiif gara masriitti kan imalan pirezidaantii Bashir waa'ee hiriiricha biyya isaanii keessatti geggeessamaa jiru kaayirootti ennaa dubbatan mormii Arab Spring kabara 2011 biyyoota arabaa keessatti ka'e akkeessuudhaaf kan geggeeffamuu jedhanii jiran mormiin Sudan keessaa baatii muddee keessa kan inni jalqabe. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp mariin miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi waliin geggeessame waliigaltee baajeta dallaa daangaa Meksikoof Yuunaayitid Isteetsi irratti ijaarsisuu isaan dandeessisu raggaasisiisuudhaaf carraan jiru 50% qofa akka ta'edha kan isaan dubbatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni mootummaa federaalaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirree Dawaa waliin marii gaggeessanii jiran gorsaan muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Tafarraa Dirriba'uuf obbo Mallas Alam waltajjii gaggeessaniin jiraattonni gaaffii isaan qaban kaasuudhaan waliigaltee irra ga'amuu isaanii hirmaattonni waa'ee marii sanaa VOA'f ibsaniiru. Maatiiwwan dhibbaan lakkaa'amanillee ijoollee keenya nuuf hiikaa jechuudhaan buufata poolisii dhaquudhaan gaafataniiru. Poolisoonni shakkamtoonni dhimmi isaanii qoratame hatattamaa ni hiikamu jechuu isaanii Addis Shokkol gabaaseeraa tujube.
Marii sabaa himaaf cufataa tureef hoogganni federaalaaf jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa argaman irratti bulchiinsa gaarii gaaffii bulchiinsa magaalattiif dargaggoota hidhaman ilaalchisee gaaffilee dhiyaatan irratti mari'atamuusaa hirmaattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waldaan dargaggoota Dirree Dawaa saatanaaf jechuun kan of ijaaraniif dargaggoota sanaaf durataa kan ta'e Siisaay Ayyale walgahii sanarratti yaadi kenname isuma kanaa jedhee jira.
የአስተዳደሩ አንደኛ የአርባ አርባ የሚባለው ቀመር ማለት አፓርታይድ ስርዓት ነው።
ጀልቀበረት አካታን ቡልቺንሳ ጅሩ ስርና አፓርታይዲቲ ሀዋስጭ ቂጡማዳን አከንፈየደምኒ ከንጎድ ሱንዲገሜ ኑቲ አኩመ ለምቢ ወንካኒ ብየረት ጠለኔ ጉደን ቂጤ እትፈየደሙ ቀምና ኑቲ ኦሮሞ አማራ ዮካን ትግሬን ኑና ቡልቹ ከጀድኡሚቲ ቡልቺንሳፍ ከንደንዴቲ ቀቡ ኤኙኑ ሀታው ኑና ቡልቹ ጀዴ Bulchiinsi federaalaa dursanii bulchoota naannoo waliin marii geggeessuu isaaniif komiin dhiyaataa jiru sirrii ta'uu hirmaattotaaf ibsaniiru. Nagaaf tasgabbii magaalattii bakka turetti deebisuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniif torbanneen ittaanuu qabee furmaata waariinsaa argamsiisuuf sochii kan godhan ta'uu ibsanii jiran. Gama biraan maatiiwwan magaalattiitti ijoolleen duraa hidhaman gara buufata poolisii dhaquudhaan ijoolleen keenya haa hiikamanii jechuun gaafataniiru. dargaggeessi balleessaan qabaanne hundu hidhamuun qabu jedhu. Halkan balballi keenya cabee ijoolleen keenya qabamaa jiru kumeen jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kaleessa tuuta oduuf ibsa kan kennan miseensa mana maree nageegumsaa yeroo fi komishinarri komishina poolisii Dirree Dhawaa komishinar Geetaachoo Asras humnootiin nagaa eegsisan halkan innaa sossoan kanneen to'annaa jala oolchan jiraachuu malu garuu bifa duulaan kanneen to'ataman jiran jedhu.
ምሽት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር በብዛት አልሰማው ግን ምሽት ላይ በየቦታው እሳት እኔ
ራሴ አልከን ሀለ አከሲራ ወተማ ከጀዱ አንን አገኘ አልከን አልከን ገሩ አንምትዩ በካዳ ዳራና ነይ ጎማ ጉበቱፍ ኢብደዳም ሳንቱሬ ከነን አከሲ ገሩ ፋና ዶፍኔ ቶ አናጀለ ኦልቻ ጅራ ከነን አጭ ከናን አጭት ገሩ አልከን ኤገሜ ነምኒ ቀበሙን ጅሩ ጀራን gama biraan har hamma halkanitti turuudhaan bulchitoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa nageenya magaalattii lafa duraatti deebisuuf jecha waaltaaleen martinu waan irraa barbaadamu seeraan akka ba'aniif komee hawaasaa deebisuu jalqabuuf jecha walga'ii geggeessaa jiru. Itti aanaa ajajaan waraanaa gama dhiyaa Jeneraal Tasfaayee kantiibaa kata'an Ibraahim Usmaaniif itti aanaan isaanii Abdullaa Ahmed waltajjii geggeessan irratti keessumaa nageenya laalchisee rakkoolee jiraniif hojii hojjetamuu qaban irratti marii bal'aa geggeessaniiru. Dirree Dhawaan yeroo ammaa ajajaa raayyaatti isaa gama dhiyaan kan hoogganamu poolisii Dirree Dhawaaf miseensonni poolisii federaalaa miseensa kan itti ta'an koree nageenyaa kan yeroo adda durummaadhaan nageenya naannoo eegsisuuf hundaa'een geggeeffamaa jirti.
Biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 42 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee daqiiqaa 42 darbee wallee kanaan sagantaattaa nutti ceena.
Yeah.
ቀመር የሱፍ ቱሬ ሄዱ ገለቴ ፈና ኦፒ ስፖርቲ አዱኛን ደርጎሚ አትሌቲክስ ፊኩባ ሚላት ጅርቲ ከሞ ኡሞሃ ተማጅራ ሶራን ከቅንዴስ የቀባኩኖ
Akan umat dunia ngar dergommi kubba mila tihwana kakatin gamum gaman wal lau jirti dergommi wancha kubba mila FA Cup jadani marro shane sofit jiran. Djokovic tabarana walin marro torb dergommi tenisi ad dunia Australia Open jadani moe. Klaboti kubba mila Ethiopia lian dergommi jirti babaro tolan sora ala khayti matotudu sportit. Rugummi walda kubba mila ingiliz itti jiran. Akkum khanani Chelsea daum rofte chef Wednesday Sadif Duwan likimisiti. AFC Wimbledon ammo West Ham afurif duwan rakaft. Crystal Palace Tottenham lamaf duwan garadefet. Milau Everton Sadif laman doktolchit akum fanol tolchujert. FA Cup drogomi waldan kubba mila ingliz walin tabatani jalqabrat gar klabiyot dibtorba soddomi torbat walin tabat. Lamat toltaf. Arad West Ham fi Birmingham tanit walin tabat. English Premier League debina klabin Middlesbrough urba Nigeria duri tabat. Kubba Nigeria duri Chelsea tabat John Michael Obi bitat. Michael Obi yo Chelsea kontrat Chelsea fitate gara war bitate tidgala. Namigon soddomi tokko hunini jida brokes kontrati isa klabi China Titan Teda fitate tina mantana abba fidaga gara ferdeme tabat chudanda. Michael Obi nkunini marro ibla maf afurtami sagali Chelsea tabat gannela mandurat ke sabay. Nigerian marro heddu maka Michael Kanani drugomia dunya moti. Nami kunine marro saddeta mishani Nigeria moe. Marro lam Nigeria fulabu etin wancha kubba mila tabatef. Parkum lam afkudani sadi mo Nigerian makasatin wancha kubba mila Afrika motef. Nami kunine namhori milion heddutin bitachuf faniaan. Turgumbi wancha kubba mila Afrika tabarana ya guya kabanifkaan itijijiran. Ramadana afjadanitin guya wal itijijiran. Akumkanaani watabajidi dami toko tifi aga adoles kudani sagali tabatani jechu. Jijiram kana director turgumbi tanati fi tabata kubba mila Masri kaduri Mohamed Fadlit Labsef. Morocco, Tunisia fi Algeria ti aka guya ramadana kuneni. Wa walirbuwe fi guya kun jijiran ifgafatan. Achumani rakulatan. Turgumbi wancha kubba mila Afrika tunini wan duri hinjir baran waan hiddu keithir abaa chujirt. Duri biyi kudani jaa tabat ammammu jiddami afurit tabatan. Tabataafi. Duri guya gabrera tabatani ammammu ganna khayis tabatan. Tanafu waan hiddu jujira metechu. Tabkhanani kameruni ittin koppo omne jadani tinir rafudani hak masriin koppe siti tkhannan. Lammeso turgumbi sporti keessan nambar baadina jade Usain Bolt. Usain Bolt nam Jamaikati infigu intinnika jadanini. Turgumbi metri dibbi tokkoti fi dibbi lamafa tugallakisan innin waan tolchin beek. Akkumfan tolchetin marro heddu turgumbi olompiki moe. Usain Bolt inkunin turgumbi fiigicha nam waan heddun beekane. Turgumbi atletiksi barla mandura keesabaye yennani kalabot kubba mila addunya walin tabachu jargab. Karat Australia Central Coast Mariners jadan sene. Sun jilama andurat jilama lenjifama bay. Ega mo sun kesa bay. Irrumu mareti in Germany le tabati. Akumfanan tanallo ufurra lakise tenami sponsor ta uda banijan nani. Ufurra lakise pori ufi ka ganna heddu tula chaba khani tidebi. Usain Bolt inkune na matleti ad dunya ratwaan heddu mbekan. Norway le duri ya tabati. Athletics the Chan Marathon Kale Japan Osaka to Dorgoman Fatuma Sadot Moy Fatumani Kilometra Furtamisa di Fuetana Satila Mavdegika di Damishaniti Sokondis Sodomi Sagalit Mote Dorgomenton in Sodomi Sadeteso Intel Japan Ray Oharo Tlamesotae Sadeso Namo Kenya Afuri Agsa Deteso Len Yarumatakan Baha Afuri Agsa Deteso Namova Japanit Akidan Sadab Sadeta Tule Dorgomi Olympiciti Fik Abti Gudar Gachundan Dofakati Fatuman Intel Digan Dami Torbaton in Fatuman Warra Maratoni Japan Moi Milotisi Nam Afuriti Dabalam Tetin Warra Dunyan Gamkana Recording of the Kesatok Drogomi Kuba Mila Ethiopia de China Drogomi Kuba Mila Ethiopia Le Clabot Kuba Mila Ethiopia Le Tijeranik Dus Gorgesi Grammam Grammam Tetin Tanwali in Marushane Somot kalele walwalo at the Graduate University to kof duwana mote akum khanaane buni Ethiopia rafudate tindorgombe klabot keessa tokkeso taate jechu jimma abaje farellen buni Ethiopia to kof duwana mote golisi aschalo girmat galchefi malkada bars Makalay industrial makalay ndartaleni ummat kibada tetin klabi policy kibaychu lamafto konmote Emmanuel Gebre Mikael yarer kibade fihenoka yalofa warigoli gabalchef drogomiteni si let jirana kumkhanani Novak Djokovic tan wali namarro torbeso drogomitan moye tabkhanirati isat Rafael Nadal moye jechu Melbourne tabatani Djokovic kun nambiye Serbiti innemo Nadal nami innemo kun nambiye Spanish Australia Open entoni drogomiteni si dire gugurdo be kamtu ke sa US Open French Open jedanetin atleto de dunya be kamol itto walqitani walin tabatani jito kolle khatabatani tjira abamo ammo dollari million heddu harataje Kopi sporti tarada tanu mansora halake tigam kiyan naga yambul.
Galato misor. Amerika ummatashe. Sena America keset tuajirri motumma yero deraf cufama ture har abaname ojjetonni motumma ojjitti debia nijiran president Donald Trump bajata motumma torbennen sedef sera raggasi sumallatte saniru kana jechoni yo presidenti chifi demokratonni dalla danga mexico jaru bajata gavatame yo raggasisin ammas wajiralen kun debia ni cufamu malu gabasa kan Michael Bowman terge tujube
Wajralin United States cufamani turan banamani ojjettonni mindasani yerola man kaffalamini faf gammada garahuji tidebi anijiru
because they're telling us to report to work Monday morning
yay
on the 28th
witata ganama oji akkasen nuttiman jechun amajji digdami saddet president Donald Trump dalla Mexico walinjiru ijaruf ammayu abdin kutatinjiru
No border security plan can ever work without a physical barrier. Just doesn't happen.
Karori nagenya danga dallanu tuni jaramin jirachun dandau. Karu mantau. Kongresa bra wali galte tau hinargan nuyotae. Wajralen motumma guran alakutashan. Devisani chufamu yukan. Ango seraf herri United States naf eye muttagar garamin. Lapsi yero hatatama lapsa ajaran. Demokraatonni nageenya daangaa ilaalchise irra deebine pirezidantichaaf seeratumtoota rippaabilikaanotaa waliin ni mari'annaa jedhaniiru. Trump fedhii isaanii dallaa ijaaruuf qaban guutuu qofaaf qabeenya humna namaaf teeknooloojii jiru maratti gargaaramnaa jedhu demokraatichi Ted Lieu.
He promised Mexico would pay for his wall. He has been unable to get Mexico to pay for his wall, so he decided to take the
Mexico gatii ijaarsa dallaa kana baasa jechuun waadaa seenanii turan. Meksikoon gatii ijaarsa kana akka baastu gochuun dandeenye ittiin boona hojii mootummaa keenyaa cufan sun dogoggora lammiiwwan Ameerikaa kana beekuu jedhan. Guutummaa Ameerikaa keessa uummati jirus isa kan itti dhiyeenyaan hordofaa jiru.
Hopefully Trump sticks to his guns and we get the border wall built down there because I live in Arizona and there's a lot of illegals.
Trump mirga qawwee qabaachuu dallaa daangaa ijaaruu ka jedhu yaada isaaniitti ciccu jedheen abdadha. Sababiinsaas Arizoonaa keessan jiraadha karaa sanaan waan seeraan alaa ta'etu ol galu baay'ee jira. Kanaaf guutummaatti isaanii nan deggera karoora isaanii hojiirra oolchu jedheen abdadha jedhan. Daangaa irratti dallaa ijaaruu isaanii kan morman keessaa tokko jiraataa Teeksaas ka ta'an Fernaandoo Gaarsiyaati. Daangaa irratti dallaa ijaaruun mallattoo jibbiinsaaf jibbiinsa sanyiiti. Kun furmaatan ta'u pirezidaant Trump lola jalqaban kana ni injifatamu jedheen amana hawaasa keenyas guutummaadhaan waa'ee dallaa daangaa kana ni mormu jedhan. Hojiin mootummaa hanga tokko cufamuun ammaaf dhumateera ta'a garuu paartileen lamaan falmii isaaniitti fufu. Demokiraatichi miseensa mana maree Adam Schiff torban darbe dhaabbata oduu ABC'f akka ibsanitti maallaqa dallaa ijaarsaaf oolu jedhamu san hin deggeru. Nageenyi daangaa akka eegamu garuu deggersa koo nan dhiyeessaa jedhan. Rippaabilikaantichi Senator Ted Cruz akkas jedhu.
I don't support any wall funding, but I do support border security.
Democrats don't care about the wall. They voted for 350 miles of wall.
Demokraatonni waa'ee dallaa daangaa ijaaranii dhimman qaban waggoota xiqqoo dura dallaan fageenya maayilii 350 akka ijaaramu mirkaneessanii turan. Tiraampiin jibbu, Tiraampiin injifachuu barbaadu jedhan. Tiraamp yoo mariin demokraatotaa waliin jiru milkaa'u ta'e, koongirasii bira darbanii labsii yeroo hatattamaa labsuudhaaf dhaadataa jiran. Tarkaanfiin akkasimmoo demokraatota dheekkamsiisuu mala rippaabilikaanota ni yaaddessa. Pirezidaantichi tarkaanfii akka hin fudhanne dhimmi isaa mana murtiitti dhiyaachuu mala. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma oduu xumuraaf gara namootti deebina.
Kan ofiin taayitaa pirezidaantummaa ce'umsaa Veenezuelaatti muudan hoogganaan garee mormituu biyyattii Juan Guaidoo waraana biyyattii gama isaaniitti taawwatanii hoogganaa biyyattii duraanii Nikoolaas Maaduroo irraa fageessuuf jecha torban kana keessa hiriira lama waamanii jiru. Tokkoffaa roobii dhufu kana aduwwaareetti uummanni sa'a lamaaf hiriira nagaa bahee akka waraanni biyyattii gara uummataa goru gaafatu waamicha dhiyeessan Guaidoon. Lammaffaa immoo akka deeggartoonni isaanii guutummaa biyyattii keessa jiraniif guutummaa addunyaa irra jiran marti isaanii hiriira bahuudhaan akka guyyaan filannoo labsamu ka'a gamtaan Awurooppaa waa'ee beellama filannoo dubbate waliin wal simatu deeggaran gaafatanii jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp mariin miseensota mana maree Yuunaayitid Isteetsi waliin geggeessame waliigaltee baajeta dallaa daangaa Meksikoof Yuunaayitid Isteetsi irratti ijaarsisuu isaan dandeessisu raggaasisuudhaaf carraan jiru 50% qofa akka ta'e dubbatan. Sudaan keessatti yeroo mormiin farra mootummaa geggeessamutti fufee jirutti pirezidaantiin biyyattii mormii irratti ka'e Omar Hassan al-Bashir qaataariif masrii daawwataa jiran mootummaan isaanii cimsachuudhaaf deeggarsa biyyoota kana lamaan irraa barbaachachi deddeebi'aa jiru jedhu xiinxaltoonni. Eega baatii tokko caalaadhaan mormiin Sudaan keessatti geggeessame as si'a lammataaf gara masriitti kan imalan pirezidaant al-Bashir waa'ee hiriira biyya isaanii keessatti geggeessamaa jiru kaayirootti ennaa dubbatan mormii Arab Spring ka bara 2011 akkeessuudhaaf kana gochaa jiru jedhanii dubbatan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 hanga 3:00 kan afaan Oromoon dabarsu asirratti xumuraa amma qophii afaan Amaaraatti itti fufa. Gama keenyaan nagaatti bula. The Voice of America.